ko omukono gwango gukwata nokusuleri buli wemba njagala nzanye ko nawe osiba mitafu baby mulire kitufu nsobolo kukimanya obo njagala kubange neisa yo baby endaga nti mu mutima gwosimu pirame mikirango kare pirame mikirango kare baby pirame mikirango kare baby please mpaku chansi pirame mikirango kare pirame mikirango kare baby pirame mikirango kare baby please mpaku chansi omukwano gwaffe gwali mukwafu emitima tejja kwata balafu wangulira sikafu nange nakugulira lesu as our love is fading I don't know why tell me baby oh, oh our love is fading I don't know why tell me baby hey yeah pirame mikirango kare pirame mikirango kare baby please mpaku chansi pirame mikirango kare pirame mikirango kare baby pirame mikirango kare baby please mpaku chansi
wajibe kubire simo jikaswange fumu nojisara kongo mwana kwa sara sare nimu mumikwano jojo vero negana nga sirimu omutima nogumenya nga be sweet wali hamu songa temu vanje kwekwe nalonda mumu baby nompa chance na jira siri kuvamu nja kukwagara ebinyiza abakyamu buli kyokola kinkolera mukwano nenseka namu oluusi nyumirwa nnyonnyo nenja samamu abamu balowooza tenandibanga siri mulamu kumba mukwano gwe gunfuukidde akazimu wanfuula omusajja temutyamu tyanamu gwotware wamwe ne bakuliso bwomu sembera wano olabe mu baaga ekigiddemu kamuli kaloza ne ice cream kuba omukwano gwo gumpomera nga riham olaba gunkomyawo kuva mu mayiro bibiri mu gwamaanyi tegumanyiro ko bumu kati kyekusaba mukwano bebi wange omu mpaayo chansi tugende mu eden tubulemu mu paradise gye tuba tuliira obulamu ensi esuubize gye nga tuli kimu nga tuli wamu gye baby mpaku chansi
pirame mikirango kare pirame mikirango kare pirame mikirango kare mpaku chansi pirame mikirango kare pirame mikirango kare pirame mikirango kare baby please mpaku chansi
wotoro bulamu tegwe yagala mweka kwesibide korukoba baby wango muneetaga chansi yo
Chansi.
Your boy K7 and Inno and the Beats.